Otambuza bigere toina wadenga to mairo kumi jogenda kusomero kumacha kuchai nofuna wane gururyo eka ungezi norio koyo zengo yezo olusine wakachi wokofuna obo kuva kusomero ngemera kuna atengo bera tolina chakola ngosi wukante chiziga kuna eno mbera yabibuga abantu bachusiza kukala abo bemula baba zivuga bakona ngabigere yagwa munenjala abamuola bo kukula twakulanga naye twakula kulwa mpaka mubuto twalwala obulwadde bwalumanga naye twawona kulwa mpaka ekuba nekuba omusana gwayo kyanga naye tukipambana mpaka enaku nenyiga enaku nerumanga naye tukipambana mpaka nga gw'oyagala wakulinda kugenda n'omuswamira mbitoke yo kasitomi singa mbitoke kugenda n'oswamira gye mutyaba enku kati abaana bakolamu ne sente bafunamu mu hoteri bateekamu tomunenya osanga nga vimbiramu byoyita mu bijja kugwa n'engoyo zigulo gende n'omusono n'abakuduse bajja kudda tomanyi webeesesa nga waliwo ekiriwo abamuboolaba okukula twakulanga naye twakula kulwa mpaka mu buto twalwala obulwadde bwalumanga naye twawona kulwa mpaka ekuba n'ekuba omusana gwayo kyanga naye tukipambana mpaka enaku n'enyiga enaku n'erumanga naye tukipambana mpaka zewe nyumya jemvude wange otuya nano jayo tawulu zewe nyumya jemvude wange okakasa nomanye njawulu zewe nyumya jemvude wange otuya nano jayo tawulu zewe nyumya jemvude wange okakasa nomanye njawulu kati buli kimu kyampaka yonna yonna jempise byonna byampaka obulamu bwobwampaka Navio Yampaka Abamuola Kukula Twakulanga naye Twakula Kurampaka Mubuto Twararu Manga naye Twawona Kurampaka Ekubane Kuo Musana Gwayo Changa naye Tuchipamba Nampaka Enakune Nyiga Enakune Rumanga naye Tuchipamba Nampaka